This is a new vibe.
Yeah. You know what, God? I'm in love.
You and I forever. I wanna marry you.
I am Lam on the beat.
Sina jambo kwa kumetulia. Mbwa koko na buweka tatulia. Zao choko choko za kudai nimefulia. Mavurugi ya maina pani bongo so siria. Wanawe ni nania pia na fuzz nayo. Menipunguzia karano kuwa nayo. Leo nakupa neno sisikie wasemayo. Kifungua midomo
shumbua na pigani ayo.
Amini kishi nami huto juta milele. Toka moyote na yempenda ni wewe. Tulia tuli wakipiga kelele. Kukupiga nisele mito mtego wa mwewe. Mbwa umeteka hisia zangu. Natembea nikamini we ni nyota yangu. Nika kutambulishe kwa mama yangu.
Hey, you and I
forever.
Sinacha wende
forever.
I want to marry you. I want to marry you.
Jukumu la mapenzi leo tuonesho pendo. Kukwacha misiwezi acha naonesho zalendo. Penzi la dhati mpaka mwisho wa uhai. It's forever and ever. You and I. Ukitaka pamba kali so lazima tu Dubai. Tufanya shopping kali hapa hapa kwetu shy. Nipende ni kupende mi ni kwete dali. Tembea ya ndai na nyange sare sare. Kila nikija kwako tegemea surprise. Kududani mwanzo misho matatizo ni amonai. Although nisipokona one day two months. I love you love me just come close. Chambua umeteka hisia zangu. Natembea nikamini we ni nyota yangu. Nika kutambulishe kwa mama yangu.
Beats.